si ya Illuminati juju ama wash yeah. Wash ni mambo ya nani
yeah. Yeah. Ni hata sikujui na unasema tu nipendi. My friend yo si chuki yo ni envy. Jealousy ni disease. Inaweza kumaliza nani endo pigwe syringe
yeah. Yeah.
Kwa akili zao nashinda kama psyche. Kwa lidhani ndanguka jua lisema they don't like me. So silly ya wakujua ni na almighty. Na chekiwa kichunguza chanonyeshe how my life is. Life ni tiffin, sirin. Kujituma kiasi na baraka ya almighty. Life ni tiffin, sirin. Kujituma kiasi na baraka ya almighty.
Ni mambo ya God. Mambo ya God. Si ya Illuminati juju ama wash wash. Ni mambo
yeah,
ya nani
Chucky.
Mambo
yeah.
Ya God
kasi wewe yawe singe waifanya mziki.